Courir gloire et liberté.
Ci digante marak mase bi jululi souf cede ci len gawon tou fatou mi ngi don gar ni bi jolol yu teddi ci melaki xawela yenen yu melni lu don rir ngir liberté di rir ngir jambar yi don xexte bal dakul di rir ngir ñi don gaday ci yoon yu metti angir kep ko xamni soldat nga buttu mu ranki ci guddi gi and we gaze the bomb the times of freedom fashion.
Ni holera yu lirir ngir liberté.